walba hani har horay bilowday magaaladeenii maalan walba shan qofood lix qofood ilaa iyo toban qofood in la xaray magaalada gudaashe oo xaafado shehelwadaag waa beri wadajir si badan taas har horan isbitaalka laga baxnaaniyey cudurkii shuban biyoodka ahay ilaa iyo haddana tiro oo marahayne afar jeex qof oo kale iyo marahayna marka dhimashona ilaa iyo hadda may hayne afar jeex iyo hayne ilaa iyo hadda xaaladdaas hadiiba hadu doonatii may diyaarinay faiskii amase meeli lahaasihisay oo walqoqodlaha ayaa diyaarinay awalba may nin yaalay oo unahaysanay oo nin teeb garaysanayay qaab dariirogii cudurkan shuban biyoodka ee lakala tacaalay iyo nin teeb garaysanay isbitaalka teeb oo beerta jiifka haykiya nimbinaanay marka qof kasto cudurkun harida meela ninsheenay wal alwalaay tiro haysana oo ors hiaaday amase rinder solution hiaaday oo amase zinja hiaaday wal alwalaay hayna iyo bulshada unkuqodaani